Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho guverinoma itangaza ko mu mpera z'uku kwezi abimukira ba mbere bazaba bageze I Kigali boherejwe n'Ubwongereza ivuga ko yamaze gutegura aho izabakirira. Asumita Kaboyi adufite inkuru irambuye.
Inyubako eshatu nizo zeretswe abanyamakuru nk'izamaze gutegurwa kwakira abimukira ba mbere bashobora kuzanwa I Kigali mu mpera z'uku kwezi. Umuvugizi wungirije wa Leta Mukuru Arinda Alain yasobanuriye itangazamakuru ko kubitegura byarangiye.
Bazagenda baza mu byiciro kandi nta gutungurana kurimo. Bazakubwira ati wenda mu byumweru bibiri bitatu turohereza abantu 300 by'umwihariko uyu munsi mwabonye mwasuye ahantu 3 ariko ubundi hari ahantu nibura 5 hateganyijwe. Mumva ko rero ko igihe icyo ari cyo cyose abantu ba mbere baza twiteguye kubakira.
Ku ikubitiro harakekwa ko bazohereza abagera kuri 50. Inyubako zatoranyijwe kubakira zirakora amanywa n'ijoro kugira ngo ibyangombwa byose basabwa bibe byamaze kuboneka. Inzu yahoze icumbikiye abana b'imfubyi za Jenoside batagiraga aho batambukira ubuko izwi nka World Dollar Campaign iri mu zizakira abo bimukira. Iyi nzu twayishyuye mu byumweru bike bishize itangiye kuvugwa kwizakira izo mpunzi n'ubu twasubiyeyo dusanga imirimo irimbanije.
No kuvuga ngo iyi breeding igizwe na fu enye buri cyumba kizajya kiba kirimo abantu babiri bafite ibintu byose bikenewe inzu yose muri rusange ifite 50. Ni kuvuga ngo hano twiteguye kwakira abantu 100. Iyi mirimo yose muri kubona iri gukorwa hano muri Hope Hostel turateganya ko ku itariki 20 imirimo yose izaba yarangiye.
Abana b'imfubyi bari bayirimo bamaze gushakirwa handi batuzwa muri aka karere ka Gasabo kandi hari indi nyubako isanzwe ari hoteli nayo izatuzwamo abimukira bakuye mu Bwongereza. Bo nta myiteguro ihambaye bari bafite kuko basanzwe bakora akazi ko gucumbikira abantu.
Iyi hoteli ikaba igizwe n'ibyumba 72 bitandukanye bifite ubushobozi butandukanye na byo ubwabyo. Ikaba ifite conference hall, ikaba ifite ibikoni 2, ikaba ifite piscine, ikaba ifite salon de coiffure, ifite na massage room. Nakandi kumba ka kokoramo yoga.
Abimukira bazazanwa mu Rwanda bavanywe mu Bwongereza bazafashishwa ibintu byose mu gihe cy'imyaka 5 kandi bazaba bafite uburenganzira busesuye. Uvugizi wa leta arasobanura iki ibyo bivuze.
Amafaranga yose azishyurwa na guverinoma y'Ubwongereza.
Abanyamahoteli bazabacunga nk'uko basanzwe bacunga abantu bacumbitsemo. Ntabwo abantu baje muri gereza, ntabwo abantu baje gufungwa bazaba binyagambura, bazaba bidegembya. Urabyumva ariko nawe uri umunyamahanga ukagera ahantu ntabwo uzidegembya utarahamenyera. Aho namara kwamenyera akavuga ati ukeneye ndagira ubavu, ukeneye ndajya kuri Muhazi, ndajya gusura Akagera, ndajya gusura ingagi, ntawe uzamubuza niba afite uburyo.
Amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza yo kohereza abimukira gutuzwa mu Rwanda yamaganywe n'abatari bake. Abo barimo imiryango iharanira uburenganzira bw'impunzi n'abandi bantu ku giti cyabo. Ubwongereza hari imiryango imwe yiyambaje inkiko isaba guhagarika kohereza mu Rwanda bimukira binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa gatatu yasobanuye ko nubwo hari benshi bamaganye ayo masezerano bitazabuza u Rwanda kurangiza inshingano zarwo z'ubutabazi.
Kwakira abantu ni ubugiraneza. Mu bugira neza ntabwo turi igihugu cyifuza ko hari abantu baba bara kandi dufite ahantu twabashyira twe iyo dusangira nabo. Wakiye umuntu rero umugiriye neza akagira ubirakarira uwo ngo nyine arihangana kuko ntakundi. Ariko twemeza ko nta kibazo bizatera muri diplomasi n'abaparteneri bacu tubikorana barabyivugira.
Amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byombi u Rwanda n'Ubwongereza agaragaza ko leta y'u Rwanda izahabwa £120 million y'amapawundi, ni ukuvuga asaga £120 million mu mafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga niyo azatunga ababimukira mu gihe cy'imyaka 5. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.